kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
Mamadou watara to bogi jonde faandu hala Mamadou sama sigu jam nyali sakrabe hedibe do yoro so torno savite laaji chuudis me sukabe lokko en jettira ka men bamre neddude bamre chuudi ben e le nukuji di tarki meden handi naba en na bentu tonka nokku gondo le lamu tumutu hultama biri ben tonko no walla furti tonka e songar di mun sama kawr jam handi bismillah sakrabe ndenno to yoro so torno sukabe lokko hewbe urbe kreduuji ben jottitaade jandeji mabbe le ngallu ndenno jettira ka dentude bamde suudu savite laaji bilide kabaru hebgol su chuudi nanno keddana fostango Ousmane Nyalbul
sukabe lekkol rewbe worbe yobe galle badide yoroso woni garobe le ni gendi papa me golle nyaloma le cakite yontere fu be jango bilise kolti ko sabide an gada di golleji e ko kebata hen
class
sapo on jangammi mi yo darkon le cakite yontere mi den jawa golleji kesse mi den gada du golle mawgol cuudi mi den nawdoro e kalesiji sodde pade e nyamduuji mi den ja gullunoide himbe kesse mi den gada du golleji le cuudi le nyaloma e ba hebude temel didi mi den tawde kulleji kewdi ona kadule nyamduuji e wi saraabe sukaabe l'école di golleji be ngatta an waawi wadde kutteji do jande mabbe be darta e kanankobe onnuko pied d'abereji do kabaru mudon saliya daw sara sukaabe l'école janginoodu gonde e foftere
sa va pas ça
dun yaata ciagal kutteji sukaabe waajibi non fangala di golleji sabe hewbe mabbe tawa ngala do jippo e do waawi torudebe e baawa jangude no be jiddiri fu buri bibbe rewbe dum wona ko weli yide golle mi kintinowo nafa wallugol sukaabe l'école wam elekere duuji di patidun laato sababu bonugol jande mabbe wonno ko Ali Haidara hebi ni studio tamane jiwde yoroso
to kayton hultam wiide ben commune ngaji jeddi totama kaki cennam nyande noga novembre aljumaare de no yonukuji kullum liberté dembaya same juguma lugo sabu sire bafulabe e mahina kaki di yo kat kat ngaji bulet ngaji ben poubelle pel e ko nande mudun den no totti dun woni PRIB bangal ministère habaluji to kulgur tonno kawtal joyobal ben doni 0 VBG men timmi nyande ala nokay 3 novembre e le balde 3 ben ko warata ko buri temedi don hayabe anay mabbe temedore chapane jo surbabe njewtidi do torraji VBG ben yo e do faba onifam to direton no men ko warata cappano yimbe beedanam famu du torraji VBG e ko nande mun en non landini dun woni ben gollirde robe dire e du faba plan international AMSS e projet GGAC do itugol jawdi ben affaire mondial Canada tarki meden handi naba en to tonka tun li cercle gundam lamu tumutu holtama wiide tonka firti tonko nobal e songare kanko ben mohammed touré yo jangino bangal tariki kel nor ko halido fostango alcisse
tonka ayti
sabbe woni jinbe geni nuddirteni tonka kicudobe fu mo inde mo woni talata mansour woni jindo tonka gata e gambu wonno tewtude danyar mayetu won bete goto le yilagol makono yetti le tulde gonde hakkune ndiyam nuddirtedo kusombu gahande tonka o nuddirte le tulde ne be tawi tonko noje fa hewitu dun sabi sube mbayti ko immin nobe yottare danyar mayetu tongonoje de ana hewino nokko osandi ngadi ya warta fa hewi nokko tagal majum be bami aadi yaade so jodo yo nokko no be noddiri tongono bugu le hitane 1900 non gallure tonkane jinira ko dum betti ko bozo be ngari marobe dabaji wari pamarabe tawtibe koroborobe tawtibe fulbe tamashaki arabe komo fu wari jodare tonka dun sami so nokko o noddira tonka so wana dum arande tongono bugu o noddirten tongono bugu o woni mbaytaado so lati tonka
dokatene kabaru jamen men kirduji handi sakrabe yo enkire jom